that's so chaff. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki,
nimechana
na mziki, naona umenishinda. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki,
nimechana
na mziki, naona umenishinda. Noya wana nipenchana, nauliza kwa mfano, hawezi pata hiti mpaka wimbe ama piano. Ama nifanye kiki, nidanganye mashabiki. Instagram niko safi, kumbe home kuna ziki. Muziki hauko fresh, tunakwenda sana rest. Wana wengi wamekufa kwa madawa na ma-stress. Nishawaipata case, kumtusi mwana jeshi. Goma zinalia sana ba alafu hakuna cash. Toka niache muziki na magari kibao. Toka niache muziki na majumba kibao. Toka niache muziki na madili kibao. Kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki,
nimechana na mziki,
naona umenishinda.
Staki
tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki, kiukweli umenishinda. Kafanya show. Ona mtu akati fala na anataka do. Na kama hauna team, nalo bonge la so. Viewers, you can buy Tandale Kariako. Staki tena mziki, umenipa ziki. Umenipa maadui, ukanipora marafiki. Staki tena mziki, nangoja timiliki. Domana mwaka jana niligombana na Niki. Kama umekupa cash, umziki achana nao. Vanessa, Master J, wote wameachana nao. Na kama hauna cash, umziki achana.